Chalo, you the prince.
Sifu Maulana,
Sifu Maulana.
Nita kuinua maulana we, kila siku ya maisha yangu we. Nita kuinua, hai dunia ikujue. Nita kuinua maulana we, kila siku ya maisha yangu we. Nita kuinua, hai dunia ikujue.
Cheki cheki, nilipokuwa kule down, walidhani kwamba siwezi mecha la youth man. Ona vile, nimerudi tena. Goma no mani tazidi tu kuzitoa. Them said I had to get a life every day, so I had to find a way. Siku kuwa na chochote, so I had to fast and pray. Ndege wa kuinua, binadamu wanakupenda. Kila kiumbe duniani cha kutukuza maulana.
Ndege wa kuinua, binadamu wanakupenda.
Each and every time that I come to you, Lord, me I know you're gonna be on my side. And each and every time that I sing for you, Lord, me I feel fine, peace in my life. Every day, every day. Hata kama uko down, basi kuja kwa keleo. Every day, every day. Sita bother me, I say, jo achana na vileo. Them said I'm never gonna make for the youth, them a gospel, I feel represent. Them said I'm never gonna win. Dana life, cheki vile baro nina trend. Pendo lako tamu kwangu baba sitolenga. Nita kuinua na miguni nitaenda. Nita kuimbia siku zote za kalenda. Na ujue kuwa mimi baro na kupenda.
Nita kuinua maulana we, kila siku ya maisha yangu we. Nita kuinua, hadi dunia ikujue. Nita kuinua maulana we, kila siku ya maisha yangu we. Nita kuinua, hadi dunia ikujue.
Natamani, hey, hey, niwe nawe baba. Natamani, hey, hey, niishi na wewe. Natamani, hey, hey, nione wepo wako. Natamani, chalo youth man, niwe nawe Yesu. Nakupendaga, takaga, niwe nawe baba. Nakupendaga, takaga, niwe nawe daddy. Pendo lako ni tam tam tena sana, maisha ni mwangu bado nalitaka. Pendo lako ni tam tam, maisha ni
nalitaka pendo.
Nitakuinua